Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alkamisare nogay e joygo nogay e joyi no mbiyeten lewru juillet sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyyi nder maison de la presse Bamako ko jettinonoɗo kabaruji ɗo yummoro woygal kanko noddirte Adjiratou Traoré wonto ɓoggi jamɓe to. Ko nayri bangal batu ministre en ko waɗno keñen le leydi meɗen ndi wattu joni sériyaji kesi ɓe ɓami ley nokko ko nayri bangal woteji kañe fa yetto kurgaji gonɗi le leydi ndi yoga jenguidinoɓe jande dow dowre kollitiɗo yoɗo kabaru lobbo noon. Laamu fuɗɗi golleji muɗum beete hannde ɗo Bamako ɗo faaɓe ƴewto no yimɓele wonɓe ley kereduji ɗi kan heɓirta cafaji lobbe. Ila altinare ƴaɓɓinode ko nayri bangal yoɓɓude e yoga e ɗereji goɗɗi ɗi fuu ley beme annde ɗe watte miccitiɗen wiide laamu o kañum ɓamno ɗiɗo anniyaile sappo e jeenayi lewru juillet ƴaɓɓinon ndu ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min jogini oɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Batu conseil ministre en gaɗɗo keñel le leydi meɗen ndi ɗum laatiki sababu so anniyaji kewɗi ɓama le oɗo batu ley ɗiɗo anniyaji ko nayri bangal no président o hani worrude an leyen kañe fa yetto e woteji kanɗi wadde le leydi meɗen ndi e sariyaji no kurgaji ɗi gori le nokko. Ousmane Niali Bouli
fa leydi men ndi heɓa saria jeeɗo hoore mum mo yimɓe fuu poti dow mum ka saria kesa ɓamaka jottina ñakugoji taykitaɗi le ɗine ñakugoji ana hen ɓeydugol ɓantare jawdi e ɓantare bangal haybugol jawdi cour supréme. O projet kesa holliti wiide horongoji jawdi suudu baba gollidde humininde jatte cour supréme daronto ɗum ley windande nde hollitama du ɗati kanɗi jokkede dow sammingol hooreju leydi. O golle ana wawi wadde sini jomum waɗi golleji ɗi hana wadde ley golle mum na du golle mum waɗi o yadata e ndimago hooreju leydi. Conseil des ministres jaɓini du projet payiɗo dow kabaru sariyaji woteji ley majjun ana hen moƴƴingol sena latade suudu ɗiɗo ɓordu député 1 ɓiɓɓe mali wonɓe sella tawe ana mbawi tawede e wote député 1 na du kasen hawrintinde woteji député 1 ɗum woni alhaali ɗiɗi woteji député 1.
Wattu joni o kanko noddirteɗo Ngolo Jara andanɗo kabaru ɗiɗo sariyaji hollitiɗo oɗo golle ne hani yettede sanne le majjo o wi ɗum latoto sababu du so ibilsa jamare nde regoso ɓami fa woteji ɗi gaɗi le leydi ndi keɗɗemo komo sifido en dow faccitago siita sidiɓe.
Ɗum ne wawi weltude kulleji kewɗiɗe kabaruji leydi Mali fa tare kasin jamude haqqileji hollita to yimɓe meɗen jooɗi ɓe cegan leede kan e ko naari bangal ko noddirte deuxiéme chambre saabu ɗum e hunde wotere ko haala muɗum haalaka fe beete goto li lugakol sariyaji hitande 1992. Sa ƴeewi ɗu fo a tawaɗo kulleji kesi tan ko wanata saabi waddude jeen e deejere hakkunde baale politiqueaji e ɓiɓɓe leydi nin saabu ɗi kulleji ko heewi muɗum ana wowi haalede jaati ley hunde ko noddirte accord d'Alger feesta ñolaman hannden leydi Mali nin ittikoyɗe muɗum e o jooɗa haala noddirte accord d'Alger miccitinde fa hannden wi witigon hono ɗi kabarujiɗe leydi nin ana wanatata saabi waddude kulleji kewɗi hono jeen e deejere hakkunde ɓiɓɓe leydi ni ka e baale politiqueji leydi Mali ni
la scène politique en république du Mali.
Ɗiɗo kabaruji fan mba heɓe dow bema ma annde to dow page Facebook kañe compte kiɗɗo mo noddirta X ñalawma hannde no kanko noddirteɗo Robert Cissé ɓe kollitiɗe kañum warta laamade hono chrétien wonɓe ɗo Bamako ɗo noon ɓe kollitiri wiide wattu jono nomama ɗum woni le noga e joyi lewru juillet ndu ñalawma hannde no jaato waran lomtude ɗum woni noddirteɗo Jean Zerbo oɗo cardinal mo duuɓi muɗum mbarta duuɓi capanɗe jetti ñalawma hannde o micciteɗen wiide kanko Jean Zerbo woni kanko laamino chrétien ngaɓe wonɓe le leydi ndi o waali le oɗo laamu ko yaata duuɓi noga e jeegom. Ɗo kabaru iɗi puɗat ɗo mi halni on wiide Imma Daradia no wondi e waɗede wattu jono faɓe ƴewno yimɓele wonɓe le kereduji ɗi kani heɓira cafaji lobbe yo laamu gonɗe leydi ndi kañe fa yetto yo heeƴo golle leydi fedde neɓe noddirta USAID kañe gonde wadde ɗiɗo Imma Daradia faɓe ƴewto yalono jalleji gonɗi le kereduji ɗi kani heɓira toon cafaji hono wori siita sidiɓe.
Lewi kulen Assa Badialo Touré kañum ministre humni kabaru cellal leydi Mali le wi makko ɓe dokotono jooɗiɓe le kereduɗi ana jogui darorga maggal ko naari bangal ñomde jamaran ɗen nokkuje
e wi horgoji revi seka hitane 2023 pelle humani i cellal e wi ko ɓuuri yimɓe ujunaji teme jeegoyon ɓe ses comnaji ɓe sawri ɗum ko ɓuuri yimɓe ujunaji teme ɗiɗon e ñaw pali kañe yimɓe ujunaji capanɗe jeenayo e ñaw buche bangal kabaru ñaw rafingure yimɓele sawraɓe adadu mum ana wara e ko ɓuuri ujunaji temeɗe
golleji ɗi huncini hoore sanne le ɗi duuɓi nayyi sattiɗi to ɓe dokotoɗen jooɗiɓe le kereduɗin ɗum ko holliti kanko Yaya Jean Konare amiru walla humnina ñawnugol jamare le kereduɗin
yo heejo ɗiɗoɓal mum min taykiti guila heejo arande nde tiɗalaji kewɗi ana hani anden wiide iwde hitane 2020 warde joni tiɗalaji ɗi gattanama hakkille kañe miɗen gondi e gollude no ɗi kuncirte hoore
li o batu desol hokkama be dokotore jodi be lekkiru diidi kay horebe bale ko fabtonen le golleji men to lalnube o nyolman
be koliti wirle leedi meedi ndi sado warfa njoba yoga e kaytaaji goddi anto dum no kardandi sado warfa bama dum kanye ko nande muudu fado way wadirde dum le telefoji di yo dum do gollegal hakkunde dum woni chuudi meedi en kanye fa yotti chuudi police ngabe wonbe leedi ndi mi citti dum kanko horejo leedi ndi o wi hidi golleji di pudda ila le sappo e jene lewru je jabbinon du kay golleji puddi hono altiner jabbinon de non be kolitiri wiide fa kebe famtaade no dido golleji ngori kanye no yobirte kedden muumini sen debbu kanye Mamadou Samaseku
yobbu gollo musaka ngaji lamu yokaji e telefone fuddi le mairie commune 3 Bamako do idum pawi do dewte yokaji hono talkuru jibingol non holiti wiide Breima Traoré horejo gollirde humanido talkuru lamu le commune 3
les copies de stade d'acte de naissance talkuru jibnelu di kurtunoji di mayde ko nande mudum yimbe mbaw yobude dum bangal orange moni ma move moni e misala sala hasindini kurtunoji tati di budi nogay woni don dum yahanno e le wakani kalisi trésor min ndurmi kebam bataki ulto wiide kalisi o yottike
de confirmation
immade ngodo dabare yo habude yurugo yurugo kanye yafinde hebugol talki dun kay holiti wiide ministre darani do kabaruji alhamdu ag ilien watu jo ingol dabarende
les opportunités
ne fokaji kibete di le notorgul ande kesede makewi na wodi ne mo ya notorgul serviceji probadi di golla ko mun ko mudu la yawi labal dun ala e golle o kebale ndi beydoto be goddo dun am sadaji dun wutoto sande
andon wiide Bamako dum fuddi tafo tiagal joni dum waddete le region ngaji kanyi ambassade ngaji dun e wi kejabe lamu dum yottoto gollirde lamu fu hono impo kanyi lumoji lamu
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ko noddirten dossier ko e ngaran halde wattu joni hono yimbeele timnoobe na fiyobe turabe kanye ko nande muudo miccete den wiide o do golle ko anda leelid ele mede ile awolun ka handen yimbeel wobbe an gondi e jokkitaade don so wobbe an kooli hono ko timnoobe kalta kanye fiyobe turabe be wobbe do kulli tiwiide kola ko hono golleji mabbe di ngori miccete den wiide o do golle yimbeele heoba tawno yo sara muude e jaati tawri heddan jokkito don fa kebe famtare ngare kede ko min e mumin sendi bumi pewni on do hen
ngodo sifa ewgol yo fina tawa kindo feso tawe yiriwere kewdi natili majun dum iway kay no dum wurri yo dum holiti wiide duke ande fina tawa mari jenyari
la jomansi
timgal dum fuddi ko boyi min nani wiyama jibril kanyo jati jangini dum goto e nelabe kabaruji ko min kebuno ko boyi do jangini o don nelado fa faminde kanyo hore mudu indi mo yuma kanko o jibril non jati ha timgal darne mudu an mawni sanne
chance universelle
miden sirakoro le wuddu janyelindi mi jidi e chekura traure lollirdo semana chekura yo dukke ande tinnowo o jangi dun heddi abbiko gila dubi makko joyi hande e dubi makko chapande joyi e jenay o holiti wiide o jangini ko buri sukabe temedoro e wi makko ngodo sifa ewgol wana ande tanon ka darande mun ana mauni sanne
je dalatte se kake mo
timno wawa lata nattudo sabi bete funde fini an hani timude fama ko wodi e nokku mudun so tama sadaka jano wodi ita odo sadaka so tama sadaka wani iselle mudun du halana joy en sembe wonbe le nokku o yelan kebana dum dabare
wakati joni sukabe hewbe koliti wide be ben jiddi dun tanyi be ben darta jangude dun dun yo dun holiti wide aluseni touré
le wonde jangude no timgal wadirte sarab am janginta kam min e rimda am fumi en gondi e jangude yo dun don gu le galle amen
hono dum worri e juude yimbeele janyeli soni yoqabe kolitiwide yo finatawa nafo wobbe kay kolitiwide be kolata dun
nere kon sonen do latruye
wadi do holi ko timno be kalto ko jati se mabbe an jiya sanne ko kalnima furdo tawa immata ko min ka timgal mi hola kidum mi jabanay dum dum ila fuddi se wakati be taccan tan be ponda pene sa hakile be gadamirte en do ma da jati min kay wala ko bomi haldi li hen se ila fuddi yotte akito ne timno sakko dan ko ti fimi
abou amad le kono mo gotla
o do sifa e o golo le leydi mali dum wana e o golla mere mere nafa mawdo woni e majjuna le finatawa kanyi ande mawbe men e wi duke ande finatawa idum hakkune finatawa wajimen kanyi ande kertadi leydi malindi
aywa do gatte haddude bette kiki hande non biretene kabaruji di on jafoto kala do modon tawede le mali fu e mangal mudum mi joti on sanne hedade hejju jamen yido kabaruji fodo ba hebde do bmm ande to so ngadi www tobere studio tamani tobere or ko noddi numero via mo mere mere dum won mo neddirta nyalo mo hande no kuno foni service o ngadan 37 ngadon 321 kawaji bu kasina tawr do bu noga e telephone modo face to face e bu tacciata kilien fanje fe no ko nandir do no do e ser yotere mere de ana wodi wassalam bamde lewru me hitande 2024 yottade nyalawma hande be kolli tiwi don limgal yimbe le nyongiti be ngadi be suka wonbe hakkunde mabbe be limgangal wadama leeno lewru me hitande 2024 be bi ko buri suka be ujinaji temedro e chapande jenoobe ujinaji don suka kanyen gono nyongiti be leeldi malindi fu e mangal mudu be suka be nyalawma hande be le faratiji sanne non dungo worino kono ayri bangal wayde cellal kanyen fa yotto nokkul do be natta kanyen fa yotto yodu nokkul do be kani wonde micitede wison dungo o bami fa nati honi do yimbele be nyongiti be gondo dum wana ko yafi fi fa kebe famtar ngare kede ko min e sita sidibe mu pewni on do hen
ndiya nata le sudan bubi ngon wot bawdina kanyami te do wala wot dagi dingala padi dingala wodi koyde neddo tunna
dido yo halaji cukulo dewo dido gombe le yiwonde le odo nokkudo déplacer ngoni falaje ko fodi suka nyongitibe temede jettom e chapande jettom gondon sa jabbi kidon seddo yottoto nokku no dirto goni ko centre mo no dirton mabli nyongitibe hewbe gonton le mabbe do suka ban hakkunde be do yimbele ebe le tunele kanye lope fa yotto gildi far soynal jabbole de do nokkule sarab suka be biyan bemba sanne
ndungu wari wol ana wodi wawdi ina wodi ayi ay fa joni kam muto bi yanati ga hina men pita yan dan yalta de so men heba men puko
sukaɓe je ɓe leygal balɓe wallahi miɗen tampidi e muɓɓen sanne ɓuɓol no wodi e leyɗo joni fabiyaji ɗi miɗen kaaja base ngaji ɗi
nokku fuu ñama ana heewi sanne tuundi ana heewi
Mohamed Cissé gotel laamiɗo ñongguitiɓe wonɓe to segguto hollitiwille nokku maɓɓe o yoga sukaɓe yo pelle kuminiɗo kabar haqqe ɓiɓɓe adama en kañe jurmotoɓe fuu ana cawra ɗum en toon
miɗe wawi haalde wi sukaɓe ana wonde hinnede sanne saabi projet noddirteɗo terre de zome ana faaboɓe ana ñowna ɓeydu le cuuɗi docteur oje sukaɓe ɓamoɓe lewru wotu wattade lebbi jeegon moɓen du ana faabire cafaje ɗi e nanal muɗum ko laafi amen hannden ɗi woni arclaji ka e ñamiri ɗum tan ngo balle ko muɗum famɗi seeɗan
balokoy wowde sesumani leydun
motti ko ɓuuri sukaɓe ujunaye nogay tatom kañen gon hakkunde yimɓele ñongguitiɓe wonɓe tomɓe ɓeɗo sukaɓe ana dow faratiji sanne kono ayri bangal kasareji kammu kañe ko nandi e muɗum
golleji amen fo ana naari bangal hewude sukaɓen watti fo so jan waɗi bonolaji le nungu baale ɗum e goɗidide e muɗum fabirgue amen alkileji ɗi sukaɓe wawi lelade le muɗum yo allah ana daɗa sarde ɓooɗi e buuɓe nandal muɗum culmorɗo mabɓe ko hewi muɗum ndu laaɓintinama
fedde ndeɗo noddirte CV Children faabotone sukaɓe il hitande 1988 noddirteɗo Philippe Passinga goto e kumniɗo kabar haqqiji ɓiɓɓe adama en le ndeɗo fedde o holliti wiide sukaɓe paabi ñongguitiɓɓe ana ɓuuri ujunaji capanɗe nayo e taton
won dabiri ɗume fiyata geddi bonanlaji waɗay ɗum ana faabo amen faddade jamaren watti fo so bonanlaji jan matama yalla pati kuteji muɗum satta sanne mbeɗe hollitaɓe haqqileji ɗum lobbi ko faabotoɓe rende sukaɓen le cuuɗi watti nungu joni watti fo so jan waɗi bonolla meɗe waɗa immadraji mais faaboɓe yimɓeɓe bonolaji hewti ka e cukale mumen mais faabreɓe ñamiriji e arcleji fottade
cuddumaji
le wuddu leydi ndi nokku noddirteɗo bankasi ley laamu baña gara le oɗo wattu kamɓe sukaɓe ñongguitiɓe wonɓe tonɓe ɓe gonde wadde immadraji eɓe keɓale hen du seeɗa seeɗa le ɗiɗo immadraji an ley hen ɗo fuɗo huuɗo so sotta e kañe durde dabaji